waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
munaasabado dabaaldeg oo badan ayaa ka dhaca dalkan Australia, ha noqdeen kuwa ganacsi, xaflad caruurta loo sameeyo, barbecue ama casho aad saaxiibada la qaadato. Inteena badan ugu yaraan mid ayaanu ka qayb galnaa sanadkiiba. Inkastoo Australianka caadiyan ay leeyihiin dhaqan ah ha isdhibin ama si dabacsan wax walba u eega, haddana xaflad kasta waxay leedahay shuruuc aan qornayn iyo wax qofka ka qaybgalaya laga fili karo. Inaad qofka gurigiisa booqato oo aad kaga qayb gasho xaflad waa wax caadi u ah dhaqamada oo dhan, laakiin mid kasta waxay yeelan kartaa waxyaalo u gaara. Kulanka barbecue-ga oo barbie loo soo gaabiyo ayaa ugu magac dheer xafladaha ama kulamada dalkan Australia ay dadku isugu yimaadaan. Sarife Hari waa madaxa iskuulka aadaabta, waxayna sharaxaysaa barbecue wax uu yahay.
I think that would be the number one choice of entertaining here, which, you know, generally involves a barbecue.
Waxaan aaminsanahay ama waxaan qabaa in barbecue-gu yahay kan koowaad ee dadku doortaan inay isku madadaaliyaan oo ku kulmaan, oo sidaad ogtahay inta badan ah in hilibka lagu karsado meel dibada oo koox dadku ay isugu yimaadaan. Waa mid dadku si dabacsan oo aan adayg lahayn ay ugu sheekaystaan. Lama mid aha cashooyinka rasmiga oo dhar gaara dadku u soo xirtaan sidii dhici jirtay 80-meeyadii iyo 90-meeyadii. Inkasta oo cashooyinka rasmiga oo xataa sida qaadada mindida iyo fargeetada loo isticmaalo ay shuruuc gaara lahayd, aysan hadda badnayn, adaabta xafladuhu weli door lixaadle ayay leeyihiin marka marti kuu timaado. Ha noqoto inaad marti geliso barbecue ama casho guriga gudihiisa lagu cuno, inaad noqoto martigeliye fiican waxay aad ugu xiran tahay hadba diyaarinta xafladda, sida Miss Hardy ay sheegayso.
To just make sure that when your guests get there, you can dedicate time to them, so you're not stuck in.
Waa inaad hubiso in marka martidu timaado aad waqti la qaadato oo aadan jikada uun ku jirin ama aadan markaas miisaskii diyaarinayn. Waa in cabitaankii ku diyaar yahay oo aad si fiican u soo dhaweyso dadka lana sheekaysato. Sidoo kale aad isbarto dadka aan isaqoon ee xafladda ka soo qayb galay, martiduna ay dareemaan soo dhaweyn fiican. Marka lagugu marti qaado kulan lagu qabanayo qof gurigiis, Miss Hardy ku talin mayso inaad halkaas tagto adoo gacan maran haddii cidda ku casuuntay aysan qoyskaaga ahayn. Sam Sharma waa aasaasaha ahna madaxa Overseas Students Australia, wuuna ku raacay inay tahay inaad wax geyso xafladda.
It's always polite to bring like a little gift when you're going to someone's house, a bottle.
Mar walba waa aadaab fiican inaad hadiyad yar geyso marka aad qof gurigiisa aadayso. Dhala khamri ah waa kamida cunto fudud sida shukulaato ama macmacaan kale. Sidoo kale waa fikrad fiican inaad qofka martida loo yahay weydiiso haddii ay jeclaan lahaayeen inaad shay gaara u keento, sida hilibkii barbecue-ga lagu samayn lahaa, cabitaan, ama xataa inaad ka caawin kartid diyaarinta xafladda. Waxyaalaha kale ee caadiyan ixtiraam kale oo ay tahay inaad xasuusato waa inaadan soo daahin, inaad ogaato in labis gaara xafladda lagu imanayo, iyo in kale inaad caawiso qofka martida loo yahay intii tabartaada ah.
In Australia, arriving on time is very important for their party. Don't be too late, otherwise you'll miss out all the food.
Australia, aad bay muhiim u tahay inaad xafladda waqtigeeda ku timaado. Ha soo daahin haddii kale cuntada ayaaba ku dhaafaysa ama kaa dhammaan karta. Nooca dharka la soo xiranayo waa muhiim, iyadoo ku xiran hadba nooca xafladda aad ka qayb galayso. Mr Sharma, oo 17 sano ka hor yimid Australia, waxay noqotay inuu barto oraahyo iyo ereyo Australia u gaara oo xafladaha ku saabsan. Ereyadaas waxaa ka mid a bubbles oo loola jeedo khamriga nooca wine-ka la yiraahdo, gaar ahaan mid xumbo yar leh marka la shubayo ama la furo. Waxaa kaloo ka mid a ereyada BYO oo loola jeedo bring your own, oo macnaheedu yahay inta badan khamrigaaga soo qaado oo xafladda keenso. snag oo loola jeeda sausages oo ah hilib ridqan oo markaasi la duuduubay, iyo ereyga RSVB oo ah inaad xaqiijiso inaad xafladda imaanayso oo qofka u sii sheegto. Waxaa kaloo ka mid ah ereyada xafladaha la xiriira bring plate oo ah in qofka laga rabo inuu cunto karsan keeno oo markaas cuntada la isku dardaro oo la wadaago la wada cuno. Mr. Sharma ayaa sheegay inuu mar walba isagu cunto la wadaago geeyo xafladaha haddii la iska rabo iyo haddii kalaba.
RSVP to the invitation is first and most important thing, and usually in those people may ask you, hey, if you have any
RSVP oo ah inaad ka jawaabto oo xaqiijiso inaad imanayso martiqaadka waa shayga ugu horeeya oo ugu muhiimsan. Caadiyan waxaa lagu weydiinayaa inaad cuntooyinka qaar xasaasiyad ka qabto ama codsi gaara aad samaynayso, sida inaadan hilib cunin, inaad tahay qof vegan ah oo qof aan cunin hilibka iyo waxyaalaha caanaha laga sameeyo, ama inaad cunto cuntooyinka gluten free-ga ah oo ah cuntooyin ay ka maqan yihiin borotiinada ku jira cuntooyinka qaar sida kuwa badarka, galleyda iyo sarreenka iyo baastada oo kala oo dadka qaar qaba xanuunada qaar aysan cuni karin. Marka ay noqoto xafladaha caruurta loo dhigo, waxaa caada ah in qofka marti gelinaya uu dadka imanaya oo dhan cuntooyinkooda iyo cabitaankoodaba qabo. Sonia Hersberg oo ah hooyo reer Melbourne oo laba caruur haysata ayaa ka warbixinaysa waxyaalaha laga fili karo martiqaadka xafladaha caruurta.
Do definitely provide food for both the children and the adults. It's not frowned upon for the host to provide.
Waa shaki la'aan inay tahay inaad cunto siiso caruurta iyo dadka waaweynba oo xafladda imanaya. Ma aha wax la yaab leh in qofka marti gelinaya xafladda uu markaasi bixiyo ama keeno cabitaanada xafladaha sida khamriga wine la yiraahdo. Qofkii aan cabbi karin khamrigaasna sida haweenka uur kale la siiyo cabitaano kale. Dadka waa in la weydiiyo waxa aysan cuni karin si loo hubiyo in waalidka caruurtu ogyihiin waxa caruurtoodu cunayaan, ayay tiri. Laakiin waalidka marti gelinaya xafladaha ma aha inay ka badbadiyaan oo qarash badan galaan. Waa inuu noqdo mid ku habboon caruurta oo qiimo macquul ah, sida ay sheegayso Miss Hersberg.
Say for example, you can just have fairy bread, or you can go the other extreme and hire in all sorts of catering. It's varied.
Tusaale ahaan, waxay cuntadu noqon kartaa wax aad u sahlan sida rooti la mariyay malmalaado iyo subag oo lagu daadiyey waxyaala yaryar oo midabo badan leh, ama waxaad ka dalban kartaa cuntada oo dhan shirkad. Marka way kala duwan yihiin. Dadku soo runtii ma kala jeclaa, ma arkin qof ka xumaaday waxa la siiyey. Rootigaas yaryar dhaqan ahaan ayuuba Australia u ahaa, ayay tiri. Waxaa sidoo kale caada ah in waalidka marti gelinaya xafladaha caruurta uu diyaariyo boorso xafladeed, waxa loo yaqaano ama party bags, oo hadiyado yaryar ku jiraan oo caruurtu guryahooda u qaataan si ay markaasi xasuus uga dhigtaan oo ku xasuustaan xafladii. Miss Hersberg ayaa sharaxaysa waxa ay u diyaarinayso xafladda dhalashada wiilkeeda oo 5 sano jira.
The theme for the party is Australian forest animals. So we have bought a little miniature magnifying glass.
Xafladda waxaa astaan u ah xayawaanka duurka. Marka waxaan soo gaday muraayad yar oo wixii lagu fiiriyo weynaynaysa, qalin alwaaxa oo midabale, warqad bannaan oo markaas caruurtu waxay doonaanba ay ku qoraan ama ku sawiraan. Marka waxyaalo ay xirfadooda ku cabiraan oo ay ku xasuustaan xafladda, ayay tiri. Inkastoo martida laga filo inay hadiyad keenaan xafladaha caruurta, muhiimaddu waa inaad wax uun keentay ee macna ma laha qiimaha waxa aad keentay, sida ay mar kale sheegayso Miss Hersberg. Miss Harry oo ka tirsan Australian School of Etiquette ayaa sidoo kale dadka kala talinaysa inay keenaan hadiyado qaali ah.
I think it is about that experience of opening something up. But you do not need to be showing status.
Waxay ila tahay in waxa la rabo ay tahay in la furo shayga hadiyadda uun, laakiin uma baahnid inaad muujiso matalan inaad tujaar tahay ama qof ladan oo aad soo gado hadiyad aad qaali u ah. Caruurtu waxaas ma kala jecla. Sidoo kale ma doonayno in dadka kale ay dareemaan in iyagana laga doonayo hadiyad qaali inay soo gadaan. taasi dhaqan fiican ma aha, ayay tiri. Hase yeeshee, Miss Hardy ayaa sheegaysa in xafladaha qaar ay leeyihiin shuruucad adag, sida xafladaha ganacsiga ama kuwa businesska la yiraahdo.
Number one rule when it's anything to do with business is to remember it is business. So it's
sharciga koowaad marka arrintu ganacsi ku lug leedahay waa inaad xasuusato inay arrintani ganacsi tahay ee ma aha kulan bulshadeed caadiga ahaa. Runtii marka waa inaadan matalan khamriga iska badin oo khamri badan cabin oo aan lagaa dareemin. Xataa dharka aad xiranayso waa inuu noqdo mid ku habboon xafladda. Dharka gaaban oo jirkaagu muuqdo ma habboona ayay leedahay. Tan kale waa inaad dadka si akhlaaq leh ula hadasho oo aadan hadallo xunxun ka sheegin matalan madaxdaada ama dadka kale aadan xaman.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.